kichi anyitire ndize narisha ho ubundumara we uge nirengagishije shutu se vugichi e kuyangizi chare mwigisha oh undashima hahandi kure narindi ai hisi arangiza ukundi we ntiyitaye ku ikamba rye yaramanutse arasanga kuri amaso y'abanseka kuri iminwa y'abamvuga niho yashakiye icyicaro ati mwana wanjye tuza ubu yangize igikomangoma reka ntete kuko data ikomangoma
Kanete kuko data
ikuma